sambe siyagu tsela banye basfale kolo batasfala kanjani anyitsu yatila panemona ngathi abafuni kusibala sijabulile sihambe indlela lenze basuka khona angeke sitawutatheni swangini I'm in fighting in Tetehas, fighting in Tetehas.
I'm in fighting in Tetehas, fighting in Tetehas.